kunjani yeah 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 ege ungulahle uthando lwaselali uthando lwamanyani ukhona noma kunjani ukhoba
umuqaphelumda ngikhuliswa kanjalo kubalulekile uxolela umuntu ndafundiswa njalo ubulisa noncumela omnye umuntu zimpawu zothando uvuyela noqhwabela omnye umuntu nolikwaluthando nandingumthana kamlusta nobanele kunye nothando omalume bam anawugxoka banikile inkxaso bamelwane bam bayaziqenya ngamo nomathami baninawe bam uyakhanya ngoba ndisisibane banyanisile xa bethi nothi yonke into ifuna imali umampemfu umakhulu wami bengenayo imali njengenxa yothando lwakhe nanamhlanje ankamlibali undifundisile ngenxa yakho uthixo ndiyamazi ndimkhubekisile ndiyaphazama kodwa akatyhafi ndingathetha kuse ngala mfazi yimbokotho nyhani ndisaluka wam thetha umthasko uwevuka nam umntu ngumntu ngenxa yomnye thina sakhuliswa njalo
yeke yeke yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona noma kunjani yeke 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 yokulahle uthando lwaselali nothando lwamanyani ukhona noma kunjani ukhoba
Kelela nina, dimele nina, benzela nina.